sana naona tumeshaishi muda mrefu sana na sasa umeshashindwa kuniheshimu dada nimechoka Mbangia bibi, wenzangu watanicheka.